simidi ya rabana ya nere ya mwenye dao simidi ya rabana ya nirwalia nilo furahi nitojote shenwa tunda tamu nalitamani linachela kodeni ngamlilamo na ulitsonza kalitsuri satamu zo univaze habuna alimasi aste aste univaze sahare tachi unikaze unisi sebangweni wanite sheya hanyo wazifunge wazibaze
wakari jani
Tangazei.